When Ganami, when Jayami, when Pinchami, when Priami, I go when Ganami, when Jayami, when Pinchami, I go when Priami. That is Baba Mandi, I'll see Benny Mandi. Ikshayeli party, kube manzi party. Skaba mnandi, awusibe nemali. Ikshayeli party, kube manzi party. Ay phela wena uyangiphilela, nganami uyangiphilela. Makubhedu uyangijikela, makushubu uyangivikela. Ay wena uyangiphilela, nganami uyangiphilela. Makubhedu uyangijikela, makushubu uyangivikela. Ay 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 uwe.
Chai chai chai.